matata, body matata mbaya. Hey, bwana mdogo menikamata, unanicheza kama karakta. Yeah, tulikutana kule Cape Cape Town, paka Accra Town, downtown. Yeah, eti unasifa za kudanga na mengu anasema sijauna. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananiita
kwa mdogo,
bwana mdogo,
kwa mdogo,
hawajui ninachofanya mi
kwa mdogo,
bwana mdogo,
kwa mdogo,
nikitemo na shiba
kwa mdogo,
bwana mdogo,
kwa mdogo,
Kilimanjaro na panda mi
kwa mdogo,
bado bwana mdogo,
bwana mdogo.
These people no go let me vex, make a boss gone. For my baby girl, I no go calm down. This is real loving, man, no be just fun. So Mr. Hater, man, better just shun. Sweet lover, you got a text from your lover, man. He won't caress ya. See you later, under red dress. Bedroom bully girl, me wanna dress ya. Yeah, them a link, but me not send them. Anybody hating, I'll unfriend them. Make we use this loving girl, offend them. If them no send us, we no send them. Baby, yeah, just run to me now. I'm in love, but you give it to me now. I'll keep up at the ranking, you know.
Wakiniona unanita
kwa mdogo,
bwana mdogo,
kwa mdogo,
hawajui ninachofanya mi
kwa mdogo,
bwana mdogo,
kwa mdogo,
nikitemo na shiba
kwa mdogo,
bwana mdogo,
kwa mdogo,
Kilimanjaro na panda mi
kwa mdogo,
bado bwana mdogo,
kwa mdogo.
Kanionyesha ishara, ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara, ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananiita
kwa mdogo,
bwana mdogo,
kwa mdogo,
hawajui ninachofanya mi
kwa mdogo,
bwana mdogo,
kwa mdogo,
nikitemo na shiba
kwa mdogo,
bwana mdogo,
kwa mdogo,
Kilimanjaro na panda mi
kwa mdogo,
bado bwana mdogo.